So other niggas be shooting my back. I'm representing all the ghetto. Now all my cheesy were up down. I don't entertain the haters. Now all my fellas were upfield. Nairobi, Nairobi, Nairobi. Ingosa na tech Nairobi. Mawani, mawani, mawani. Ingosa na tech dunia. Ziki unafanya niwe ha. Unacheza hizi ngoma za machi. Kama chize. Unacheza kidi za alakachi. Then I double. Kama chize. Then I double. Kama chize, mziki unafanya niwe ha. Unacheza hizi ngoma za machi. Kama chize, unacheza kidi za alakachi. Kama chize, then I double. Kama chize, then I double. Kama chize, mziki unafanya niwe ha. Unacheza hizi ngoma za machi. Unacheza kidi za alakachi. Then I double. Kama chize, then I double. Kama chize, mziki unafanya niwe ha. Unacheza hizi ngoma za machi. Unacheza kidi za alakachi. Then I double. Kama chize, then I double. Kama chize.